yeah. Sawa sawa, isaidie tu tuko wax kama kao. K the Great. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind. Unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level so deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni deadly ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utaona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Unaza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
So idanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, Nyashu wanga mdeadly. Marapo anona movie, Nyashu wakuanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko empty. Nyashu waga mzi. Here I go, geuza flow, mwisho mwezi kuna teve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni this, sitabo. Nambie nani amekupea this many hits in a row, 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 row. Dance for me, babe.
Oh, yeah.
Just dance for me, babe.
Oh, yeah.
Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sinakujo utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true hadi kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Whoa, whoa, fire, you know I'm right.